jamde jiridi silmaji chapantati woni Bamako lamorde Mali kon waktu yoni do e Dakar lamorde Senegal
Ahmadou Barouba
tedube hedi be refi fulfulde ko buri tentude kabruji di eodo subakal kamisa Mali e golleji pelle politique e gomuji dilodi e on bangé ndartinama ko pelital gal horebe lamu fadengu yetti hanki e biol halfinado kongol gouvernement lamu fadengu ko yewtereji di galda e nafa kono kadi addande leydi ndi tiadele e imminde fitinaji honi ko de pelle wadata mayen kedo colonel Abdoulaye Maiga ngal pelital ko nu ko be ardibe Mali rewani sariya ngal doftaki dos ngal leydi ndi wona kongudi am ko kongudi biyetedo Ismail Sako horejo fedde dawro PSDA kongudi mako nanete e der kabruji di teddube totugo dental landaji lundidi DMP tawete e sungo jardiyan koji e diwede fandare mabbe ko falade yidde lamugo de wote wadan nyande nogas e jenay lewru no gonden tiagal ko de dirtinano député be fedde leydel Europe subima hanki alarba hettitingol sariyaji jabbagol danniyankobe der leydel mabbe dum tiagal duubi sappo yewtereji gam no potal hebira hakkunde de leydel Europe teddube hande ko alkamisa sappo ego lewru nayaburu hitandu junaji de nogase nay bismillah mon kabruji di on calmina mon jettama on bismama e lay kabaruji di to Mali pudorto den ko tiagal battu jagorbe woni ko ardibe lamu fadiungu yittigal pelital dartingol golleji pelle politique e golle go muji di leydi on bangi fof sababu o e biol halfinado kongol gouvernement lamu fadiungu ko yewtereji di alda e nafa kono kadi addande leydi ndi tiadele e minde fitinaji woni ko de pelle wadata colonel Abdoulaye Maiga huccondiri hanke jandiyan kobebe kedo den mo
Les membres du gouvernement statuant en conseil des ministres
tabaabe ka gouvernement lamu fadeungu ka batu bataim et tipe l'ital ngam dartinde golleji parti politique pelle ego mo jiti lere to bangé dawro de leydi ndi fu sababu yo witi ko e bangé ndena ko e dawro o dekkere feñinaado na fedde dawro hulani wala yettana ngal kulal yettana ko pelle dawri yankoje e gomuji di fu kido manditi nyande chapantati e go lewru sappo didabudu hitandu junnaji didi e no gay e tati o rejo lamu fadde ngo asimi ko eta nudduno kaldigal gendi wal sayinde bibbe leydi din no kaldude menen digi me iyani hore amen ko me habbanoki ko me mijanoki woni yewtereji di alda e nafa di ala wonana nyande no gay e jego lewru tataburu ndeme nani wobbe no yewta ko yewiti happu lamu jangal sabu dum fo no tawa kados ngal leedi ngal nyande no gay didi lewru jedda buru hitande ujunaji de no gay tati kono kadi ka sardiji lamu fadde ongum di sardiji fo ko laabi dum fo no tonga edin sardiji awa lamu fadde ongum jokkay ngugasani taw
un vide juridique la transition continue
colonel Abdoulaye Maiga jogi halfinado kongol gouvernement lamu fadeu to Mali ngal pelital ardibe lamu fadeungu rewani sariya ngal doftaki kadi dosgal leydi ndi ko dum holliti Ismail Sako ardido fedde dawro PSDA omo ero daranibe democratie leydi ndi ndaro ngam dartinde ngu lamu njaggu ngube konukobe woni e laminirde Mali kero den mo
Nous avons appris avec regret et consternation la décision illégale et
Ko bettere e limse men humpiti ngal pellital ngal rewani sariya ngal be itti hara e disondirane hay goto pellital yo witingal e dartingol golleji pelle dawriyankoje gomuji di loje to bangi dawre wonde der Mali ngal pellital oftaki sardiji di pelle dawro de lelli kono kadi ngal oftaki dosngal leydi ngal hitande ujunere temele jenay chapande jenay didi e dosngal leydi waylangal lewru jega buru hitande ujunaji de no gay e tati dum ko firtata tan ko ardibe lamu fadde ngun ko hulube yimbe ben holaki be hande kadi ko kautal pelle M5 RFP ngal ala hande kadi darnde be holino ede manditi kadi pelle politique dum bondirno kanyibirde adema be andini wonde happu lamu fadde ngun gasiji la nyande no gay jeego lewru tataburu e dugnade dekre mo horejo lamu fadde ngun asimi koyta sifuno tiagalnde be fusi pelle e gomuji hande be dartini golleji pelle politique leydi ndi dum meeda ka yiyede do e der Mali dum ko lamu njaggu ko dole lamu non yonti hande kadi ngudartine
est devenu endémique et systémique il est temps de l'arrêter
Ismaël Saro ardiɗo fedde dawro PSDA to leydi Mali. Caggal Mali payinto Togo, woteji deputéɓe nangama ñande 20 e jeenayi ndu lewru nayi ɓuuru pellital ngal ƴetta ko ñande talata e batu jagorɓe sakta e télévision gendi ndi gendi leydi ndi. Ɗi woteji kanunoɗi waɗude 20 lewru ndu gonɗen ko hoorejo leydi ndi Fort Niassimbe dirtinnoɗi sababu caɗele na mbiyen ɗi woteji kanunoɗi waɗude 20 lewru faltindu ko hoorejo leydi ndi Fort Niassimbe dirtinnoɗi sababu caɗele e jibinaɗe ɗe nde deputéɓe ɓe gooti dosgal leydi kesal e lewru faltindu ndu. E biyol dental landaji lundiɗi DMP maɓɓe tawe sungoji ɗi gam falade yidde laamugo. Keɗoɗen jantore Oumar Mamadou Sow.
Jiɓari e wasugol famodirde ina jokki e alhaali waylitere dosgal leydi ndi toon to Togo. E wi kafu Adjamagbo Johnson, hoorejo kawtal landaji lundiɗi wiyetegal DMP, ɓe jogorani lundade woteji deputéɓe payaɗi ɗi.
Sikki ala min jaɓata wasde tawede e woteji ɗi. Min mbaɗino jumre e wasde tawede e majji hitande 2018. Kono joni min paami laamugu yiɗi komin gadda sumgoji ɗi. Mamin pammin ɓiɓɓe Togo naaɓe haa ɓe ganda cokki ɗi laamiɓe ɓe mbaɗata ɗi.
Taweedeɓe ngam jokkude laamu ngu fof noon e wasde yaadude e waylugol dosgal ngal ko laati to suudu sardiji ndu.
Min jaadani e waylugol dosgal leydi ngal. Min jaadani kadi eno laamu ngu waɗirini sabu eɓe gandi Togo naaɓe jiɗa nden waylitere. Ko ɗum saabi ɓe namdakiɓe miijo maɓɓe. Ɓe ndewni ɗum to suudu sarɗiji ndu ganduɗa mandamu joofi jile e lewru ɗiɗa ɓuuri hitande 2023 faltide.
Lundiɓe laamuɓe ina noddi seppoji e timode nde yonteri siftindi ɗin seppoji ina kawro e fuɗɗugol orgal ngal.
No mbiɗen ni ɗi sumgoji kanono wadde ko ñande 20 kono noon ɗi mbaɗata ko 20 e jeenayi lewru ndu gonɗen. Niger ko famɗi fuu soldateɓe jeegomo Niger naaɓe tawaɓe konunkoɓe inneteɓe force spécial maayi hanki kikiɗe to ɗo woɗɗa kirol hakkunde maɓɓe hakkunde Niger e Mali. Ɓe ko wartanoɓe golle to inates mobel maɓɓe yaɓɓi tufol jambasara tengara barmuɓe limama ɓe nawrama hélicoptère to ñame gam safara. Cameroun fure nambiyen goski debbo jayndi yanki wiyeteɗo Sylvie Loisette go yebel yitama alet faltiɗo to yawde kanko noon hari ko gollannoɗo to bangue jokkodiral gomo tambi gueɗe laddeji to wuddu Afrique humpitiɓe tefore nde ko lisandar maɓɓe pawi juuɗe goto e koreji makko. Keɗoɗen Rufaw Baba Chouaria.
Ko luuti wongo jeyndiyankejo Sylvie Loisette go yebel ɗum daadirawo mo mbarama beɓi yumma daga ko ɗum hepti gaware mako ha gallure yawde kultorol nasti ha nder jonde Cameroun naɓe. Ɓi adamajo on mo soppitama bandabbawa ɗum ɗo ƴam ƴam dotira ha to e enɗam kultorol e yiide ɓi adamajo dilli ha ñalɗe ga en jeɗen ñanga cembitka yehi yeeso ha leydi Cameroun. 24 lewru tataɓru nder diwalu siɓato woyla gendarmajo mbari himɓe nayo fodde ko o mbare be ummatore. 25 lewru tataɓru to gallure bertoi nder diwal funange pukarajo mbari wondi ɗirawo muɗum be yiwande laɓi. 3 lewru nayaɓru to gallure garwal diwal woyla ɓiɗɗo gorko mo duuɓi 15 ɗi mbari daadirawo muɗum. E ndenda mayde jeyndiyankejo on de laati ban toɓɓere ɓuri kewal nder ñalɗe seɗɗa ñanga cembit kam nayi ko waɗama nder leydi Cameroun e ɗum jaañe mayarle himɓe jowita ton daadiraɓe ɗiɗo ko mbarama be ɓiɓɓe muɗum. Ɗuɗɓe ɗo ƴam ƴam ɗo tira to goɗɗo wonayi nder kisal be ɓiyummo ha toyi on tammi wonko nder kisal. Rufaw Baba Chouaria, Marwa RFI.
Deputéɓe fédéral Europe cuɓima hanki alarba hesitingol sariyaji jaɓɓogol ɗanniyankoɓe nder leyɗele maɓɓe. Ɗum noon ko caggal ko ɓadi duuɓi sappo yewtereji waɗa gam no potal heɓira hakkunde ɗen leyɗele Europe. Cheikh Nou Moussaba.
No tawa e on sariya kesomo ɓen deputéɓe wooti kañiɓirde mojobere leyɗe Europe Bruxelles e nde alarbare senditugol ɗamniyankoɓe natirɓe wano Italie, Grèce ma Espagne e leyɗe Europe luttuɗe. Leyɗe tawɗe falaka jaɓɓade ɓen hoɓɓe koyoɓe wallitor jawle ɗen leyɗe wonɗe kakeri Europe. E on sariya kadi no tawa suɓugol suuta gila kakeri ɗi ɓen ɗamniyankoɓe natiri tawɓe fodda e fattagol leyɗe Europe. Ɓe yimɓe natirɓe e laawi ɗi rewa sariya suutaɓe ko jogeteɓe kakeri ɗon haa ɓe natte kaɓe iwri ko ɓuri e yawde sabu nden toɓɓere hari mojo be darani de hakke ne danke wano Human Rights Watch, Amnesty International ma Oxfam hollingo jomun ko yowiti e cadele ko on seria be idante damniyan kobe dun ko wano soku gol be ngureji wondudi e faybe buye de mojo be no dino wata on seria wote Charno Moussa Ba Paris RFI.
Charno Moussa Ba jarama teddube onone ko non jarama e jokkude heda de RFI fulfulde ngarat jonjoni jokkitade e ko heddi ko Yamdi.